Gavumenti ya Uganda n'eya Tanzania beyamye nti bakwongera okunyweza obwasseruganda n'okolera wamu mu by'obusuubuzi, okuzimba enguudo, ebyamasannyalaze n'okunyweza emirembe ku muliraano gwonna ogwa East African Community ne Africa yonna okutwalira wamu. Bino birangiriddwa mu nsisinkano abakulembeze b'amawanga abiri, Pulezidenti Yoweri Museveni ne Samia Suluhu Hassan gye babaddemu mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania. Mu nsisinkano eyo, Mwami Pulezidenti wa Tanzania Samia Suluhu Hassan agambye nti balinako we batuuse mu kuzimba omudumu okutambuza amafuta okuva Etanga mu Tanzania okujjano mu Uganda, era basuubira okumaliriza omulimu ogwo mu mwezi gw'omusanvu omwaka guno. Omukyala oyo ategeeza mukulu munne Yoweri Museveni nti enteekateeka zikolebwa ez'okulaba nti bazimba omudumu gwa gaasi okuva ku mwalo Etanga okutuuka mu Uganda. Mungeri emu ategeezezza mukulu munne nti baagala okutereeza ebyobusuubuzi, abalaba nti bannayuganda baganyulwa okutuuka ku mwalo Tanzania watuukira ebyamaguzi byabwe basobole okubituusa ku katale. Era agambye nti baagala nnyo n'okuggyawo emiziziko gyonna egibadde giremesa bannayuganda n'abatanzania okusuulagana obulungi ebyobusuubuzi mawanga gano gombiri bitinte. Afundikiddayo zayoza mukulu munne olw'okuwangula akalulu akaakagwa. Ye Pulezidenti Museveni mu nsisinkano eyo agambye nti ensonga enkulu ya kunyweza byakwerinda by'amawanga gombiri olwo nno ebisigadde bijja kutambula bulungi. Wati asinzidde mu nsisinkano eyo n'akikkaatiriza nti ayagala Tanzania ekulemberemu enteekateeka y'okutumbula amakolero ate Uganda eyongere ku bintu ebikolebwa by'amakolero olw'obwavu mu bannansi bufuukire ddala olufumo.